inzi biraye zikonze zamatoni nate yurutoki zikonza somagatube iminsi rampinduka ibyo nejeje nishavu ayi nimwumve iryo ngushije sangiye ni nkoko singamenye cyankinga dupanze umushinga antunguza ubutumire naguye igihumure nywa amazi ntibyashira
nihorere iryo juri ry'ubuzima ibyo wihangana iryo ryose rizashira
nahuye n'umusore kuri tagisi
cyangwa
anyaka kanimero muhereza tubiri ntegereza isimuye ntiyigeze akompoza
nihorere iryo juri ry'ubuzima jya wihangana iyo yose rizashira
nagurije umuvandimwe makumyabiri na kimwe ati nyabuna nzayitira nzakwishyura samudi iyo samudi ntumbaze niba ari iyo nge nsanzwe nzi izo mbaraga zisaba ntizikibagirwe vuba
nihorere
agahinda kumwanditse kamenywa na winoye nawe kumuhanze ukabwirwa n'intanga ye umuhinzi umubaje urumwagira inkuru ye biragenda bikagaza nicyo cyita rusange
ihorere iryo juri ry'ubuzima jya wihangana iryo ryose rizashira ihorere iryo juri ry'ubuzima jya wihangana iryo ryose rizashira
none dawe mugenga urarengera abantu bawe ibibazo by'isi dushavuza imitima dutsindira ubukene uturinde ibi byorezo maze amahoro aganze isi waduhaye